zibo bata sero hamushe o wida shebe bo bata soro hamushe Jesu ale wile she
Tomorrow.